Mugenzi wanjye rero uwiteka arondora imitima n'ubwenge. Ntacyo ushobora kumuhisha n'ubwagiro. Dushobora guhisha ibitekerezo byacu, abo turi hamwe nabo, ababyeyi bacu, abagore bacu, abagabo, nangwa abana bacu, ariko ntacyo twahisha Imana. Iyo tubeshya nangwa tukavuga ibindi nk'ibyo bidashimishije, burya tuba tubihemukira Uwiteka nawe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo igihe kimwe tuzacirwa urubanza kubw'ibitekerezo byacu, ku by'ibikorwa byacu, ndetse kubw'amagambo tuvuga. Tujye ku gishushanyo cya karindwi. Muri iki gishushanyo tugiye kuvuga ku mugabo witwa Stefano. Yari umwe mu bakristu bakundaga Yesu Kristu cyane. Yafashije abantu ndetse abigisha inzira y'Uwiteka. Ariko abantu benshi ntibakundaga ibiganiro bye, bagakunda gutera impaka cyane. Bamuvugaga byinshi bamubeshyera, bavuga ngo hari ukuntu ahindura amategeko y'umukurambere wabo Mose. Nuko abakuru b'amadini bamutwara mu rukiko. Nuko ari mu rukiko arimo kumuburanya, agiye kubona abona ijuru rikinguye, abona Yesu Kristu mu ijuru. Nuko avuga aranguruye ati, ndarora Yesu Kristu ahagaze ku buryo bwa Data wa twese. Ibi byarakaje abakuru b'amadini cyane, kugira ngo yongere avuge ngo Yesu ni umukiza. Ntibifuzaga kumva yuko babambye umukiza wabo. Nuko batwara Stefano hanze batangira kumutera mu buryo. Nuko Stefano arapfukama avuga ijwi rirenga ati, mwami ntubabareho iki cyaha. Nuko arapfa. Hari umwisirayeli umwe wari uhari barimo gutera Stefano amabuye. Njyewe murabyirebera muri iki gishushanyo, afite amakote y'abangaba barimo gutera amabuye Stefano. Izina rye yitwaga Sawuli. We yari azi yuko uburyo bwiza bwo gukorera Imana ari ukwica Abakristu ukabamaraho.